CoPlayJams.com.
Yeah. Good morning, afternoon, evening, idiots, and a kumazulu. Check. Let's do it like we do it all the time.
It's your boy Michael.
Let's go. Yo, Gaudi Pansi, they show you love. Mazakushu pikisha bari tiena. Ukachitika ni tufukwa. Same people never come by unambo tumba. Give me support, isabwele na kalijo. Isabwele na kalijo. Show me some love, usinifu na kalijo. Sinifu na kalijo. I'm still the same old guy. Sininga chinje, my nigga, no lie. Show me support, uchosepo kalijo.
That's why I teach. Sindine one new. Neze chabe pa bench. Nine super sabu. Neze bize mulabu. Apapa kufuloba. Hiyo ni tabu. Baulesi mapesti wa poverty. Evalanda sana atimuti. Akachelu alepisho mulamba. Kweba nankwe tulea mukubomba. Ngasha ingila akatire lilomba. Nanguloni wapela awabomba. Mopa umane bala kongwesha. Wakongola waposa simu kati. Elo ule lila atifili ati. Kushungulu kafe dose payati. Baule seba panda no kupanda. Ufuna pamushe batisuse venza.
Yeah. Gaudi Pansi, they show you love. Baza kushupikisha bali tiena. Ukachitika ni tufukwa. Same people never come by unambo tumba. Give me support, isabwele na kalijo. Isabwele na kalijo. Show me some love, usinifuna kalijo. Sinifuna kalijo. I'm still the same old guy. Sininga chinje, my nigga, no lie. Show me support, uchosepo kalijo. Uchosepo kalijo.
Vela monga, SKP from Sobibono. Mavuto na choka, ngaleni bone. Zote ya ndawi, hapa ni na doba. Neze wa madizi. Hapa ni masoba, ate Christiani, ushe kuchula. Hapula mbushali chulile. Za Kenya mbushali chulile. Popeza ni shali pewile. Nina siyo pempa, bakani za ni tempa. Wamene bezo tipa. Siwa mulungu, sini usinga juju. Ibi ni va mulungu. Ize tenga neni pulaza. Kwe manenu kale tuambo kubaza. Vili mumutu afuna kunichila. Chila nyongo sipeza kumuchila. Vyo
Gaudi Pansi, they show you love. Baza kushupikisha bali tiena. Ukachitika ni tufukwa. Same people never come by unambo tumba. Give me support, isabwele na kalijo. Isabwele na kalijo. Show me some love, usinifuna kalijo. Sinifuna kalijo. I'm still the same old guy. Sininga chinje, my nigga, no lie. Show me support, uchosepo kalijo. Gaudi Pansi, they show you love. Baza kushupikisha bali tiena. Ukachitika ni tufukwa. Same people never come by unambo tumba. Give me support, isabwele na kalijo. Isabwele na kalijo. Show me some love, usinifuna kalijo. Sinifuna kalijo. I'm still the same old guy. Sininga chinje, my nigga, no lie. Show me support, uchosepo kalijo.
Hey, yo, Josh, I think I just single-handedly annihilated them rap bitches, right?
Black Stan.
Morning, afternoon, evening, idiots, and a kumazulu. Check.
Nina kula luza luza ni bicha ni mzani buza. It's your boy Michael.
CoPlayJams.com.